It is under your watch.
Ya kwamba kulikuwa na betting companies zikapewa licenses. Zikapewa licenses betting company 200. Wacha ku criticize wakati wao mwenyewe ndio umekosa. Wewe mwenyewe uko uongozi ndio umekosa.
Siku hizi vijana wakiamka asubuhi ni hapa chini watu wamejinyonga. Watu wanajua anapata shilingi 200 anaweka kandege. Anapata shilingi 500 anaweka kandege.
Ukiwa retired as an MP, as a president, as an MCA, toa mdomo kwa wale ambao wako.
Ndugu yetu alipotuacha tulipeana ahadi mingi, na mingi ya ahadi hizo rais alisema imekamilika. Akileta bus tumeenda kule Samizi, tumekuja leo hapa.
Alimteua mzee Mudi Yaori akiwa na miaka 91 kuwa chairman ya Sports Fund. Leo hii rais wa zamani akisema anapenda vijana